sasa unaninyimani uchoyo ukome. Peku peku nidondoshe polini na mipa sinchome. Kwetu maji mengi ya nini nipe matone. Kisha tinshe kipiga pasi. Tafuta kiko hiko wapi.
Chuma chuma dede
wakiuza siso uzagati.
Chuma chuma dede
uko dhambi mwiko sipataki.
Chuma chuma dede
sipa mwanzo mwisho achapati. Agagai acha wafunje nazi mwagaranyo.
Hola hola
weni roge na pia uzazi pia zaramo. Ale sakati Isaka tue, sakata.
Your love would shock me like kai kai. Oh. It was hot to come my mind. It's so funny for na lunu. Horobo do yalele.
Isaka tue, sakata.
Comic Slicer.